guest is on this beat.
Nahisi nina bahati mbaya, kipi nilichokosea? Nikijaribu kutafuta, shida ndo zinakolea. Mifuko ni hali mbaya, sio kama najitetea. Ile pesa ya kusuka, mbona nilikuletea? Mawazo yani, yananikolea. Nikupe nini, usijepote. Ndumbura yani, nyongonye lilinde pezi isijetekete. Vitungu, mboga za majani 500,000 kwenye genge. Nyama tu, nikupe milioni kwani unapika kenge. Sijana tu, nimelipa pochi na doti za vitenge. Na sendo juu, ulivojumua kama unaduka mwenge. Chuma ulete, weni chuma ulete. Usiwe chuma ulete, we nina kubadili jina nina kuita chuma ulete. Chuma ulete, we ni chuma ulete. Usiwe chuma ulete, we nina kubadili jina nina kuita chuma ulete. Pesa sio nguvu za milundi, kunyanyua jiwe juu chini. Tukitoka na kuja na kundi, gharama zote juu yangu mimi. Unanasa pesa kama gundi, sasa mimi nitumie nini? Kila siku kushona kwa fundi, kama mpambaji wa shuli. Eti nguva inaita, mara mapande sita. Mshazari umeshika, hakuna fasheni na kupita. Juzi ulikunja ndita, wataka mchele tani sita. Mama mbona unanitisha, kwani unafuturisha?
Mawazo yani, yananikolea. Nikupe nini, usijepote. Ndumbura yani, inanyongonye. Lilinde pezi, isijetekete.
Vitungu, mboga za majani 500,000 kwenye genge. Nyama tu, nikupe milioni kwani unapika kenge. Sijana tu, nimelipa pochi na doti za vitenge. Na sendo juu, ulivojumua kama unaduka mwenge. Chuma ulete, weni chuma ulete. Usiwe chuma ulete, weni nakubadili jina nina kuita chuma ulete. Chuma ulete, weni chuma ulete. Usiwe chuma ulete, we nina kubadili jina nina kuita chuma ulete.